abaphezulu bayeza bangena ngengoma bayeza shunqu isiphepho bayeza nababethwensa bayacela imisebenzi bayacela imitshato bayacela abantwana bayacela okumhlophe
Abaphezulu bayeza
bangena ngengoma